sana kuwifata ukarwana n'umutima wankunze ikuvunira iki mu maso hawe haragutamaza ibyiyumviro byawe nakamara maza erega wayishiki kuri munda kikiri ku mutima kikagugora Dono wawe komeza kugorwa uteri ntambwe nanje nakumva Icyo mutimu sabyere kuremera ya Hari byo tayisha saba kwerura Burya gukunda nabyo ni ndwara Itakivurwa no kwishishisha Burya gukunda nabyo ni ndwara bitakivurwa no kwishishisha Hey baby baby urukundo rwawe rundema no mu mitsi Dating darling ibi bintu mara yanjye ubundi ni biki Temura amaraso yanjye tenga bimwe bya kera Ugerageza no kwishira umutima ukanga I don't know why we komeza kugorwa uteye intambwe nanjye nakumva Icyo umutima usabyere kuremera yeah. Hari ibyo utahisha saba kwerura Burya gukunda nabyo ni ndwara Itakivurwa no kwishishisha Burya gukunda nabyo ni ndwara Itakivurwa no kwishishisha